come.
Onye juru gị n'ụwa n'ọjụrụ ndụ ya
onye nwelu gị n'ụwa na onwere ife niile. Ojichukwu ji ife niile, ojichukwu nwe mba, ojichukwu, ojichukwu na onwere ife. Ndị niile gbabala n'ime gị dịkwa ukwu zayo. Ihe wezụga n'ime ọnọdụ gba, onye nwe mbụ na mbekene, anya ga ya, anya ga ya.
Mesh 90.
Ọkwa gị mere ndị iro m ụfam n'anya, papa bankata basịa iwe.